Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na 41. Ikaze kuri radio yanyu. Dususuruke. Shuti banywanyi dusurukanye muri iki gitondo, ndagira nti mwabonye ijuru ritanga umwezi. Abo turi busurukane mu masaha ari imbere, reka ngire nti mwirirwanya amahoro n'amahirwe. Banywanyi ba radio Ijwi rya Amerika, ni ngiye Gido n'icyubahiro ubakirije yombi nk'ibisanzwe muri iyi gahunda ya dusurukeye uyu munsi. Gahunda ya dusurukeye uyu munsi irabigizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere kiribanda ku ndirimbo nyafurika zigezweho, naho igice cya kabiri turi bagezweho ikiganiro twagiranye n'umwe mu bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika wifuje kudusangiza inganzo ye mu buhanzi bw'umuziki. Izo ngoma rero zinikije akaba arizo zibimburiye gahunda ya dusubikeye uyu munsi, akaba ari za One Blood mu ndirimbo ye yitwa Warakata.
What I got.
Komoka mu gihugu cya Namibia mu ndirimbo ye yise Warakata. Reka dukomeze twakira Shinking Sugar ari kumwe na Check Check na Blaise mu ndirimbo yabo bise Konta Mako.
Alex Uncana.
barakoze Shaking Sugar na Check Check na Bryzy mu ndirimbo yabo yitwa Konta Mako. Ni gahunda yadusurukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dukomeje twakira Ice Prince afatanyije na Techno mu ndirimbo bise Make Up Your Mind. Afatanyije na Techno muri indirimbo yabo bise Make Up Your Mind. Abasore bakaba bakomoka mu gihugu cya Nigeria. Nshuti banywanyi dusurukanye muri iki gitondo ndetse n'abari butwumve mu masaha ari imbere, ndabibutsa ko iyi radio Ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Usibye kudukurikira kuri radio, mwadukurikira no kuri internet mukoresheje wa.radioyacu.voa.com. Kuri Facebook, Instagram, ndetse na YouTube, mwakoresha Radio Yacu VOA. Dususurike ikabikomereje ku ndirimbo ya Techno yitwa Enjoy.
Oh,
Arakoze nanone techno kudusurutsa muri ndirimbo yise Enjoy akaba ari nayo ndirimbo isoza igice cya mbere tukaba tugiye mu gice cya kabiri.
Baby on the dem maso yawe hanarebe ni joy yawe urakazira nenge mpa sinzi kimuzira I wanna make you know I dream I'll make you forget.
Uyu munsi muri studio ya 44 hano ku ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone twakiriye umuhanzi Icon Muzika ubarizwa mu karere ka Gicumbi mu ntara ya Majyaruguru ho mu Rwanda. Akaba ari umukunzi wa radio ijwi rya Amerika bityo akaba yifuza gusangiza abanywanyi bayo inganzo yo mu muzika. Ikaze Icon Muzika. Nkundira ngo usabe kwibwira abatwumva uwuriwe mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu.
Yego, ubusanzwe amazina y'ababyeyi nitwa Nizeyimana Jean de Dieu, nkaba mfite imyaka 22. Mu buryanye n'umuziki ankoresha izina rya Icon Muzika n'ubundi.
Urakoze cyane. Ariko mbere yuko dukomeza, nifuzaga ko twumva imwe mu ndirimbo zawe, cyane cyane wese proposal, nyuma yaho turakomeza ikiganiro.
Baby on the maso yawe tanarebe imico yawe urakazira nenge mba sinzi ikintu zira I wanna make you me love I please I make you forget please baby ni kenshi ya uwanurira ubaba twanu kona kutagira.
Icon Muzika mu ndirimbo yise Proposal. Hanyuma Icon Muzika, wabwira abatwumva isoko y'inganzo yawe n'igihe waba waratangiye kwiyumvamo ko igihe kigeze cyo gushyira inganzo yawe mu ngiro?
Soko y'impano yanjye n'ubundi nirefera kenshi muri rusange kuri sosiyete, ariko nari nahereye ku bikijyanye n'urukundo rw'abantu babiri, cyane ko ndi urubyiruko n'ubundi, kandi ahanini usanga urukundo rutangirira n'ubundi mu rubyiruko mu myaka tuba turimo. So usibye ko n'ubundi nk'umuhanzi ntabwo nkora ku rukundo gusa, hari izindi ndirimbo afite muri studio zivuga ku buzima busanzwe, ku mibereho y'abanyarwanda cyangwa se n'abandi banyafurika muri rusange, naho indanzu buryo yaje navuga ko natangiye kwiyumvamo impano iki gihe nigaga secondaire nijya nko mu wa gatanu gutyo zari za 2018
wari mu myaka nka za 17 wenda ni 6 gutyo
yego mu gutyo urumva nibwo impano niyumvishe ko ihari gusa nyine najyaga ndirimba kwa kundi uririmbana n'abantu wenda muri mu gakundi k'abantu bakambwira ati urabizi ariko nyine siniyumvemo ko mbizi ahubwo naje kwitinyuka hari amarushanwa yigeze kuba ahantu ndayitabira birangira ari ngiye yatsinze nza kubona ko n'ubundi iyo mpano ihari
niki kindi wumva abakunzi badusuruki hano kuri Radio Ijwi ry'Amerika bakwitezeho mu minsi iri imbere niki bahishiwe
icyo bahishiwe bahishiwe ibintu byinshi nk'ubu mfite indirimbo nshyashya naherukaga iyitwa Mine ndayikurikiza indi ndirimbo nshyashya mfite yitwa Bakwame nyuma yaho ubwo n'ubundi ngenda nsohora audio na video hari indi ndirimbo y'ubuzima busanzwe izahita ikurikiraho nayo audio na video urumva ko byagenda kose ngenda mfite byinshi ni byinshi nateganyiriza icyo nabasezeranya ni ukutazantererana bakagumya bakampa umwanya kuko hari byinshi byo kuba hafite kandi bimeze neza
reka dukomeze twumva iyi ndirimbo Bakwane
Suko biri nimeze nk'abandi Oba baby nshimira Umutima wanjye ndimo ndabira Nacyo bitwaye ngabira Uruganda ngaho ndamira Aka gasapfu karanyica Mbeza uyu muti niwo nemera Bibaye ngombwa hano nanakambika Abandi bacama bagatambika Tukaripeta tukanakanika Baby kuri njye watsinze testi Panika tu por ese este Mami oh mami oh mami oh I hope it gets the beyond the yo Injira bakuwa pampe Sinyafonda uwa kwame Injira bakuwa pampe Sinyafonda uwa kwame Atakanya mabanga ya katakate Ahano dukomeza kukate Yena wa tureka wabakate Teteka ashe nubu nitu Uyu mubiri wafasha kate Ukenje nako ungize sesenje Uwe diru mbona Yobora, yobora Uwe diru mbona Yobora, yobora Mutima wanye ndimo ndabira Nacyo bitwaye ngabira Mami oh mami oh mami oh I hope it gets the beyonce yo Injira bakuwa pampe Sinyafonda buba kwame Injira bakuwa pampe Sinyafonda buba kwame
urakoze cyane Icon Muzika ubwiye abakunzi badususuruke ko bahishiwe ko mu minsi iri imbere hari ibyo uteganya kuzabagezaho kufite indirimbo zitarasohoka ariko zirimo zikinononsorwa kugira ngo zishyirwe ahagaragara indirimbo zawe nk'uko tugeze kubikomozaho dutangira zibanda hanini ku rukundo mu ndirimbo zo mu minsi iri imbere hari ubundi butumwa wumva ushobora kuzasangiza abakunzi badusurije cyangwa abakunzi bawe
hari indirimbo yitwa ubumwe n'ubwiyunge nayanditse n'ubundi nshingiye wenda kubyigeze bibaho wenda mu Rwanda iwacu ahangaha ndi buryo wenda amateka yacu yagenze n'uburyo wenda abantu tubanye nyita ubumwe n'ubwiyunge iri muri studio iri gutunganywa ntirarangizwa ariko naririmbaho wenda gato
ubumwe n'ubwiyunge ni umuzindi w'ibyera mbere mu banyarwanda rwanda ngo byituhebye
abana bawe tuguri inyuma tugukorera tuhagurugire twese icyarimwe urwanye ikibi dusubize inyuma iradayibone yadutekereje ko uduriga tukamintuza ubumuntu bwiyunge n'umusingi w'iterambere w'abanyarwanda.
Urumva itandukanye wenda n'izo nari nsanzwe nkora z'urukundo, urumva ni urukundo ariko rushingiye n'ubundi kumwe n'ubwiyunge ku mateka twagize igihugu cyacu cyangwa se n'ahandi wenda mu bindi bihugu.
Urakoze cyane gusogongeza abakunzi bawe kuri iyo ndirimbo ikiri kunonosorwa, ubwo igihe izasohokera izabageraho barahishiwe rero. Nkabangira rero ngo ngushimire cyane, hari ubundi butumwa waba ufite cyangwa ikindi gitekerezo waba ushaka kugeza ku bakunzi bawe cyangwa abakunzi badususurikiye muri rusange?
Abakunzi banjye navuga wenda bamaze kunguka n'abakunzi b'ijwi rya Amerika muri rusange, nzi ko bari impande n'impande bagumye gukunda ibiganiro n'ubundi by'ijwi rya Amerika kuko ni byiza cyane, nanjye ubwanjye ndabikurikira. Ikindi noneho umuntu umenya aka kanya cyangwa bari basanzwe banzi bakurikira imbuga nkoranyambaga zanjye ni Icon Muzika n'ubundi yaba Instagram, Facebook, Twitter ndetse na YouTube, bagakora subscribe kuri channel yanjye. Ahasigaye ibikorwa bye ni byinshi, ngomba kugumya kubiba hano ubundi.
Tugushimiye ukwigoma kwawe wagize ubwo watuboneraga umwanya wo kutuganiriza no kubwira abakunzi badusurike uwuriwe. Ubwo naho ubutaha igihe cyose uzashyira ibihangano byawe ahagaragara natwe bijye bitugeraho. Urakoze cyane ariko
murakoze
cyane.
Aha rero akaba ariho ingoma muri dusurike uyu munsi zihumurije. Reka natwe dusoze tubifuriza weekend nziza kandi tubararika mu kiganiro muri Isanga cyo ku cyumweru, aho Venice Nshimiyimana azabagezaho agasaro ka Buraga. Yari Gedeon Cyubahiro ubashimira kuba mwitabiriye dusurike uyu munsi, kandi agira ati naho ubutaha amahoro n'amahirwe bibane namwe, mukomeze kunogerwa n'impera z'icyumweru.
Ubona kwinginze ukona sanze.